Swali tu ni moja ah
Shigana Pesha Shigana
King Kaka
Shigana Pesha Shigana
Richie Beats
Pesha Shigana
Kaka Empire
Shigana.
Baby Swali bado moja ah
Shigana Pesha Shigana
Si unajua
Shigana Pesha Shigana
Woo.
Shigana
Okay
Pesha Shigana
Iningi Mzea
Shigana
Walala Maisha inanibamba Wacha ni kule kabla ni kule pamba Pea promoter namba ya manager Ye ndio ubonga Na kipiga Swali duni moja
Shigana Pesha shigana
Uwasichezi na pesa Wanacheza sana b-boy Kasio kwa stage utanipate benkiko Fanya kazi kwa BD Miniko club Aujasikia tunakula life na adabu
Shigana Pesha shigana
Tunapimana Mafala wanapingana Kitu ya mana Swali duni moja
Shigana Pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana
Swali bado moja ah
Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana
Kati kati mwezi, sipendi vile inaenda Nimetegia sana tarehe fiki end month Msupa pia na digest kwa kalenda Ndiyo tutaenda, nani atajibu wake up
Shigana Pesha shigana
Na mekua kisema Ni mpatie roo Vizuri na juo pesa sabuni ya roo Seti mapenzi mbaya kuna matembezi mbaya Pia wakati omari mta watuwa waya
Shigana Pesha shigana
Tunapimana Mafala wanapingana Na kitu ya mana Swali duni moja ah.
Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana Shigana
Swali bado moja ah.
Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana Shigana
okay.
Pesha shigana
Sponsor na kupigia Sijue hi my dear Na wele story unataka kusikia ni
Shigana Pesha shigana
Meagyu na beste Jana meko sana Leo mekupata mashati meshikana
Shigana Pesha shigana
Kanjo pia ndio hao Ujipate tao Nandu toke kwele upika piao Swali tu ni moja ah.
Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana Shigana
Swali bado moja ah.
Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana Shigana Pesha shigana
Swali tu ni moja ah. Swali tu ni moja ah.
Swali tu ni moja ah.
Swali tu ni moja ah.